solo uthi ngitholela niganje. Solo bengi solo uthi ngitholela niganje. Ukusala ngeke 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 ngiphinde ngiye kumjulu. Ngeke ngiphinde ngiye kumjulu. Ngeke 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 ngiphinde ngiye kumjwala. Ngeke ngiphinde ngiye kumjwala.
Yeah.